Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mushobora no kutwumva ku mirongo ya FM ku 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ni Edi Rwemba suza kandi mbayikaze mu kiganiro muri saa.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, nkuko mumaze kubimenyera buri wa gatandatu n'umunsi tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru cyangwa se ibitekerezo ku makuru tuba twabagejejeho icyumweru cyose, cyane cyane muhereye aho mutuye. Ni ikiganiro muri sanga rero, mukanya turakira telefoni zanyu mutugezaho amakuru cyangwa se ibitekerezo by'aho mutuye. Ni mukanya.
I love the way you move, baby. Yeah. Simple production. Body music.
Oh, yeah. I'm loving the way you move, but girl, you don't know. Any place where you go, my girl, you know I follow. But you know I'll die for you. Every time I say, yeah, yeah, yeah. Girl, you take me higher, higher. Cause you know, say you burn me like a fire. You are everything, girl, when me want. You drop down, no inna stamina. Holding them pizza, as it tie na dinna. I tell you not fake, girl, you have a China. Girl, sexiness, are your truth, not your policy. Every day with you, girl, is a holiday. You true, false, girl, you messing my reality. Girl, you mother me, I should ask for apology. I'm loving the way you move, but girl, you don't.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, nkuko narimaze kubabwira mu kanya gato gashize. Buri wa gatandatu tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru cyangwa se ibitekerezo by'aho mutuye. Reka duhere kuri Samuel. Wiriwe neza?
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ndi mu Bugesera n'ingeruka.
Na mahoro?
Ndabona ari amahoro rwose, n'akavura kaguye n'umunsi, ndabona ari byiza cyane.
Ubwo ni umugisha?
Eh?
Ubwo ni umugisha ubwo mubonye akavura?
Eh, rwose ni umugisha. Ubu ngubu abantu twanezerewe n'imyaka, ndabona imeze neza, ndabona turi amahoro na.
Ikibuga cy'indege ntikiruzura?
Kigiye kuzura, kiri hafi, ariko igipande kimwe nicyo ubona kiri hafi kuzura.
Hanyuma icyo wifuje kutugezaho uyu munsi ni iki?
Ikintu nifuza kubagezaho ni igitekerezo cy'ikiganiro mwatubwiye kise.
Kijyanye n'iki?
Nshaka ko muzongera mukagisubiramo, mukatubwira iyo ndwara y'uko tumaze igihe tuyirwaye kandi dushaka kuyivuza.
Uravuga indwara yise? Icyo wifuza ko bazagusobanura ni nk'iki?
Ngo icyo mwasa nuko ya mwazatubwira umuti nyirizi na kuburyo izagikira burundu n'izanye kugaruka.
Ubwo nzasaba mugenzi wanje Eugenia Mukankusi wakoze icyo kiganiro ya icyo kibazo kikubarize cyangwa se ubwo wenda tuzongera nanone dushaka umutumirwa asobanure atange nibisobanuro ku bibazo mushaka kwa mufite kubijyanye niyo ndwara yise. Urakoze cyane.
Namwe murakoze kandi akazi keza.
Urakoze ugire weekend nziza aho ngaho mu Bugesera.
Nako nudusuhuriza uyo ngiyo mu mahanga.
Urakoze. Radio Ijwi rya Amerika, reka dufate abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Kuri telefoni dufite Laura. Wirwe.
Mwewe di.
Uri hehe?
Ndi mu ntara y'Iburasirazuba, ndi mu Rwanda, mu ntara y'Iburasirazuba, mu karere ka Kirehe, umurenge wa Kigarama.
N'amahoro.
N'amahoro n'akavura kagwe kabisa, ariko icya mbere na mbere mbanje kubashimira kuba muduha akanya kugira ngo dutange amakuru n'ibitekerezo kabisa.
Murakoze cyane. Icyo wifuza kutugezaho uyu munsi ni iki wowe?
Icyo nifuza kubagira mu nashaka nyine ndi hano mu nkambi ya mama mu Rwanda. Nashaka kubagezaho nuko hano mu nkambi wacu abantu bamwe babonye amafaranga abandi bayabuze.
Bamwe bayabonye abandi bakayabura?
Nyine twakubera amafaranga tubuja kubikuza kuri Equity Bank. Waragenda nyine umuri mashini ukibura kandi bisaba yuko ngumara amezi atatu. Utonde utafata amafaranga ubwo bakaguha ibigori. Rero nta bantu baravuze ati ese niko iki bamwe bari gufata amafaranga abandi bagafata ibigori bimeze rite?
Ikiza ni iki, ni ugufata ibiribwa cyangwa n'amafaranga?
Cha ya mafaranga nyine hari umuntu yafata nk'umuntu w'umusinzi agasanga yose aranywera aramaze kura amafaranga baduha umuntu yagwa yamutunga kwezi, ntabwo yamutunga kwezi kabisa. Ubwo rero babeshi aba bari kugenda biba abandi batsinda bagwana, ubwo ni hatari kabisa, tuba dufite ibibazo byinshi.
Kuri wowe umva amafaranga wabona amafaranga cyangwa ibiribwa?
Cyangwa kuri njye kabisa ndumva nabona amafaranga nabona ibiribwa, kuko amafaranga iyo afite mu mufuka akantu kose kubonye ugenda ugafata akantu kose kuhuriye mukagira na kumundi ugenda ukajya, ntabwo amafaranga umuntu agabikika.
Hanyuma ayo mafaranga aba yatanzwe nande na HCR?
Yene byabyangiza muri na HCR ariko noneho bikazananwa muri banki. Yo inatere niyo yohereza muri kuri banki.
Okay. Ubwo ngubwo nzasaba bagenzi bacu bakorera mu Rwanda iyo nkuru bagerageze bayikurikirane, hanyuma umunsi bagize icyo bageraho ubwo uzayumva ku Ijwi rya Amerika.
Yego, ikindi kibazo cyo mfite. Halo?
Ndakumva.
Nanigeze kumva ngo radio y'Ijwi rya Amerika kubera mu Burundi barayifungiye hamwe na BBC ngo barazifunguye, nago ndamenya amakuru yabyo mu Burundi. Se y'Ijwi rya Amerika kurumva abanywanyi mu Burundi bagisaba ngo ivuge, ubu se yaba ku mirongo ya FM yaba yaratangiye kuvuga cyangwa nagira yatangira kuvuga ko namvise kugira ngo cyarangiye?
Igihano cyararangiye ariko kugeza ubu ntago turongera kumvikana kuri FM mu gihugu cy'u Burundi. Muri iki cyumweru umuyobozi w'urwego rushinzwe kugenzura itangazamakuru mu Burundi yavuze ko hari ibyo barimo kugerageza gukora kugira ngo bavugurure amasezerano, kugira ngo babe bareba niba bafungura cyangwa se bakomezaho ibihano ku maradiyo amwe n'amwe, ndetse anavuga ko hari amaradiyo atasabye imbabazi ashobora kuguma muri ibyo bihano. Ubwo ngubwo turategereje.
Ese ubu umuntu se yakizera yuko Ijwi rya Amerika rizongera kuvuga? Rega tebakunda cyane kandi nandi arije numva abantu bo mu Burundi nandi kundi mu Burundi y'abandi Barundi bari kutanga icyumviro nayo mbarumva nishimye kabisa. Ubwo rero cyo twabasaba yuko radio FM Ijwi rya Amerika mu Burundi yakongera igasabirana kabisa.
Natwe turabakunda cyane ariko ubushobozi bwose buri mu maboko y'ubutegetsi bw'u Burundi. Twebwe nta byinshi twabivugaho, nibo bafata icyemezo. Gusa icyo nakubwira nuko nubwo badufungiye imirongo ya FM tushobora kumvikana ku mirongo migufi, nubwo bigoranye cyane ku bantu benshi kuko ayo maradiyo afite imirongo migufi ntakiboneka. Abantu benshi bumvira kuri ku matelefoni yabo kandi ntibashobora kutwumva bakurikije bakoresheje imirongo migufi. Ubwo rero no kwihangana ni ibihe turimo. Ubwo umunsi inzego cyangwa se ubutegetsi mu Burundi bafashe ibyemezo tuzabibageza.
Ikindi natekereza kubaza mite ndangiza. Ikiya kiganda dusuduruke kabisa, ndacumva ariko nago inzi kugira ngo umurango atate, kugira ngo umuntu asuhuze nk'abantu kugira abantu byagenda kabisa, nakana nabyo mubimbyire nimba mwabinkorera.
Ushobora gukoresha email?
byose bikunze
cyangwa se
kuri Facebook nako wabikoresha nako bigakunduka ukayibona
ugiye kuri Facebook hanyuma utwandikire muri inbox wandike muri inbox twohereze message hanyuma uvuga bo wifuza gutashya ushireho telefone ushireho telefone zawe hanyuma mugenzi wanje Thomas Kamirindi utegura icyo kiganiro azaguhamagara hanyuma umugezeho ubutumwa bwa
kabisa mugize neza murakoze ndabakunda cyane hano kabisa kirete kunda kubakurikira icyo cyamwe kandi ndayikunda cyane kuko mutubwira makuru agezweho kabisa meza cyane
urakoze cyane natwe turabakunda kandi ukomeze ugire ubukendezeze
na mugire ukende mwinzi bamugire n'umunsi mwiza kabisa mubambize neza murakoze
urakoze radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kirundi mu kinyarwanda no mu kirundi mumbabarire ikigano ni muri sanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema kuri telefone dufite undi mukunzi w'ijwi rya Amerika Emmanuel wirwe
Nirwe neza Edi Rwema
yego uri hehe
ndi mu ntara y'amajyepfo ni mu Rwanda
na mahoro
na mahoro
ntara y'amajyepfo ni ni cyane ariko
ni nini cyane ndi mu karere ka Ruhango
Ruhango ndahabona na mahoro
hara na mahoro urebye nta kidasanzwe uretse gusa bwa buzima dusanganywe
iby'ubuzima byo bigumaho nicyo tubereho ku isi gushakisha uko buri munsi twakura kugira ngo turusheho kubaho neza
nanone burya n'umuntu akwakwiye kugira burya umwigisha umwe yigeze gutanga urugero ku kimonyo mu gihe kimvura kibika ibyo kurya byacyo mu gihe kiki muzuba kibika ibyo kurya byacyo kugira ngo mu gihe kitumba kizabashe kuba cyarabitse byinshi bizagitunga
kugira ngo kitazasohoka
kuko imvura iba yakamejeje ubwo niho mu kwezi kwa kane mu Rwanda sinzi mu bindi bihugu wenda uko biba bimeze ariko mu Rwanda bifata mu kwezi kwa kane
natwe mu kwezi kwa kane nibwo tuba turimo kugerageza kuva mu mvura mu mbeho ikabije turi mu bugugu
urumva ko dusana aho dusangiye ikirere
igitekerezo cyangwa se icyo wifuza kutugezaho n'iki uyu munsi
yebo uyu munsi hari ibitekerezo bigera kuri bitatu ariko ndagerageza kwihuta
ubihinyika
ndabihina rwose nihuta mbo hari ibintu ntajya nshima kandi ntajya nkunda ibintu bisa nka gahunda zisa naho ziwa zabaye izo guhimbaza abayobozi abayobozi hano iwacu bakunda guhimbazwa iyo utavuze ibiberekeyeho cyangwa uvuge ibyifuzo byabo cyangwa ngo uvuge ibibaha ishema usanga murebana nabi ariko kandi njye mbona atari byiza
ntabwo ari byiza umuyobozi ubusanzwe akorera umuturage ntabwo ari umuturage umukorera
ntabwo ari umuturage umukorera urakoze cyane aho ngaho rero niho nahereye mvuga nti ejo mu masaha nka ya saa kumi z'igicuku ashyira mu gitondo hano habaye igikorwa kigayitse ubwo igipolisi cyarasaga umuturage umwe arapfa byaje kugaragarira mu maso y'abantu ko umuturage koko ni umunyamakosa ariko amakosa y'umuturage burya iyo ugiye kureba hari igihe usanga yaratewe inkunga no gushaka amaronko kw'abayobozi ibi ni mbivuga ntabwo ari uko ndi ku ruhande rw'abaturage cyangwa ari uko ndi umuturage bya cyane ariko impamvu mbivuga
gusa wibuke ko ibyo uvuga ni ibintu wowe uwahagazeho twebwe ntago twabihagazeho nta nubwo twakwemeza ko ari byo
urakoze cyane ariko burya n'ibihamya birahari nihuse bo urabona abaturage bagerageza gutya gushakisha ubuzima n'icyatumye ntangirira mu buryo bwo gushakisha ubuzima hari ababushakira mu buryo budasobanutse hari ababushakira mu buryo busobanutse hari ababushakira mu buryo bwo gukora ibyaha ndetse bishobora no kubajyana mu nkiko bagakatirwa n'inkiko
gusa twibutse ko abashaka gushakisha amaronko mu buryo bw'ibyaha ibyo ngibyo tutabishyigikiye
nanjye ntabwo nigeze mbishyigikira
Edi
Rwema ngira ngo tuze kugendana rwose tuganire turi kuganira niyo mpamvu nanjye
gusa
ugiye gutanga igitekerezo
ugerageze guhina kuko dufite abantu benshi
urakoze cyane mbo ubwo urabona ino hari ibintu byahateye abaturage bagateka inzoga ya kanyanga cyangwa se bagakora bagashinga inganda nto mu ngo habya rimenyerewe ko abaturage bafatwa bagafungwa abandi bagashyirwa imbere y'inkiko bakaburanishwa hari ndetse nabo basangaga bazinyweye cyangwa se bagasanga bijanitse muri ibikorwa nkabyo bakaza guhanishwa ibihano bikiriritse. Ariko ejo habaye igihano kiri anze gite cyo kwica umuturage, icyo kitaje kuba kigwa abaturage neza mu maso yabo. Niyo mpamvu na ubwiye ubuzima burya bushakirwa mu bintu byinshi. Abaturage bahano muko gushaka ubuzima harababushakira mu bwo buryo bw'ibyana ajya nshima pe ajyana na hagaciro, kuko niyo babikora nange ubwanje birambabaza. Hari nabo mba mbona nkabona byarabagize ingaruka nk'ubumuga buhoraho. Ariko inshuro nyinshi ntabwo n'inzego za leta nazo zakagombye kuba zigenda biguru intege, kuko uwo muturage ushinga urwo ruganda warushinga mu mudugudu urimo ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, mudugudu akaba hari uwo ku kagari akaba hari. Ariko iyo ugiye kureba inshuro nyinshi usanga ba bantu b'inzego zo mu buza abantu bo mu nzego z'ibanze bamukingira ikiba, abanyamari ibyago bikaza bigarukira wa muturage bikamuvira mu rupfu. Ese Edi, ndagira ngo nkubwize ukuri ko uyu munsi wa none iyo umuturage apfuye ubuzima bwe waburangiye. Ariko hari ikindi cyagombye kuba gikorwa, ntitubure umuntu uriya muntu wagiye muri biba bikorwa, nuko ubuzima bwe bwose yamaze gushakisha akaba nta handi ho kwerekeza akabura icyo gukora. Mbo nigeze kujya mbere mbabwira ikibazo cyari gihari, aho abiyita ba rwiyemezamirimo bagiye bafata ibikorwa byari by'abaturage nk'ibishanga, bagafata ibindi bintu byabyaraga inyungu rusange z'abaturage bigahabwa abantu bikorera ku giti cyabo, nyamara bagiye bakora icyo gisaza baringa ibyo bita amashyirahamwe y'abaringa. Ubu ngubu umurimo ni ikibazo, aho usanga umuntu gutera imbere biba bimugoye, kuko twavuganye ko ari uguhina amagambo, ugasanga kenshi na kenshi byagiye bigiraho ingaruka bamwe mu baturage batuye muri ako gace. Niyo mpamvu usanga benshi bizandika mu ibyo byaha, abatetsi ba Kanyanga, abandi bazicuruza, ndetse n'abajya bambukiranya imipaka bakora ibindi byaha by'indengakamere. Nk'ubu ngubu nk'abazana imyenda ya caguwa, kuko urabona duhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi, kandi hongera ngo imyenda ya caguwa irakenewe, hari abinjira mu ibyo byaha nabo bikaza kurangira bibaviriyemo urupfu, ugasanga ubuzima kuba bugoye abaturage. Niyo mpamvu y'ibyo byaha byose. Ese Edi, nta bundi buryo byakorwamo ku buryo umuturage atahaburira ubuzima cyangwa ngo abe bamubure? Kuko nk'uwejo twabuze yasize abana babiri b'imfubyi n'umugore, abaturage twese twari tuhahagaze tutegereje tureba twumiwe twabuze icyo gukora. Ariko tuza gutangarizwa ko umuyobozi w'akagari wari uyoboye ako kagari ndetse n'ab'umudugudu bari bagiye mugezeho ku buryo bafashe amafaranga mu rugo iwe bamukingira ikibaho mu ibyo bintu. Ariko birangira mu gihe igipolisi cyamutahuraga gikoresheje imbaraga z'indengakamere kiramurasa aranapfa. Kuri ubu ngubu nta gahinda yabo bana be yabo abaturanyi be, twese dufite agahinda. Ese tugasaba tutese nimba inzego zireberera abaturage zikora koko, nk'uko minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ejo ubwo yari ari mu karere, ejo bundi ubwo yari ari mu karere kamwe mu turere two mu majyaruguru, yavuze yuko ngo miliyari zishyirwa mu bikorwa byo kuzamura abaturage zidakoreshwa neza. Ese ibyo bintu nimba ubutegetsi bubireba ko guha meseri nka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yamanutse agafasha abaturage, ntitubura abaturage ba hato na hato? Kubone ko uwo twabuze ejo bwo we yari umuntu wari ukiri mutoya, wari ufite imyaka igeze kuri 29, yari akiri muto, kuko urumva tukimukeneyeho byinshi. Ariko byarangiye tumubuze, kandi kubera iyo mpamvu.
Emmanuel, ibyo bibazo byawe bifite inshingiro? Kubw'amahirwe make nuko ntaguha ibisubizo kuri ibyo bibazo, ariko ndibaza ko nk'uko wari ubivuze ababishinzwe muri minisiteri cyangwa se mu buyobozi bwa polisi bari bakwiye gushaka uburyo abaturage bafatwa cyangwa se bagakurikiranwa cyangwa se bagahanwa, ariko hatabayeho gutakaza ubuzima ku bantu. Urakoze cyane Emmanuel.
Edi, gusa nihuse wenda ne kukugora. Ngira ngo icyo gihano kimaze iminsi kiba si no mu majyepfo wacu cyabaye, kuko bikorwa kenshi. Hari abantu baherutse kwicwa n'urwego rw'igipolisi ndetse n'igisirikare mu gihe bagerageza kwiba uruganda rw'ibiringiti hari mu mujyi wa Kigali. Ibyo bintu byarabaye ku manywa y'ihangu. Ese birakwiye ko igihano cy'urupfu kigaruka mu Rwanda? Ese nimba koko kidahari,
icyo gihe ntago biba, icyo gihe ntago ari igihano, kuko babatanyuze mu butabera, kandi nzi ko mu Rwanda igihano cy'urupfu cyakuweho. Ubwo reka tuzakurikirana hanyuma na tubaze n'izo nzego za polisi niba nta bundi buryo bashobora gufata abantu cyangwa se bakaburizamo ibyaha hatabayeho gutakaza ubuzima bw'abantu. Urakoze cyane.
Murakoze cyane Edi.
Emmanuel, tukwifurize weekend nziza. Kuri telefone dufite kandi Inosa Wirwe.
Mwiriwe.
Urihe ino saa?
Ndiza, mkira ya shalikindwa mkanyosha.
Na mahoro?
Shema mahoro, kweli nekabura kazi, kakarakwana uo, kurachia kwa mhoro uhoro.
Cho wifuza kutujiza huyu mwensi ni ichi wawe?
Eko uchini ufuza kurashika wane kwera kwa kata anu mremonge hapo, hako imbura nyishi, irenze uudero, izi nyishi, zikapuma kulika, abantu barabura ibyabo n'impunzi aho bakaba bari ko bazitabariza yuko bashyitse abaganiza bo batabariza yuko bakabeshyitaho ko bakaba bahanduhuye na cyane uko bambara kubera n'ubu hariho ababa hanze hariho n'ababuze irengero kandi n'ubu imvura mbona iracyaye wakadaye nyinshi maze bayuko abategetse bo bagarukira ko bakaba bahanduhuye cyane uko bazarifashishe.
Urakoze ubwo ndibaza ko ubutegetsi n'abandi bashinzwe gutabara abafite ibibazo bumvishe ikibazo cyawe hanyuma abo baturage bakaba bagobokwa. Urakoze cyane Inosa kandi ugire weekend nziza.
Yego namwe murakoze kuduhamagara ku bijyanye no kwita gakurikiranye no kwikena.
Asansa.
Oh la la. Oh la la, I'm in love. Oh la la, Chris Moore. Amaranga mutima yanje ni abizi. Munzo zisanje ni ho wibera. Singe fitu ucho bigurisha. So banki wibyo nyumva kampe. Shaba kwechera za kwambikinde tayubutesi umenye ko duwawe na chini cherechezo bye 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 urukundo rwagararo ndasafe ye ndasafe ye kuye uko ucheye nuko bije biyakomera sinigeze menye urukundo urukyo hayo ahari umwishima ubi nange sawe nizo murichira. Oh, I'm in love baby, I'm in love. 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 Shiva tabona jembi bonera kure ibinkurura kuri wowe bikanwari bitekerezo bigatuma njendanyurwa uko duhuye zakurutisha abakwekera zakwambika impeta y'ubutesi umenye ko nduwawe na kindi cyerekezo bye bye bye.
Iyo ni indirimbo y'umuhanzi The Ben w'umunyarwanda yise I'm in love. Ni indirimbo itugejeje ku isaha 10:15 hafi 25 ku isaha y'Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi saa 3:25 ku isaha ya hano i Washington DC. Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Edrwema nkuko kandi mumaze kubimenyera buri wa gatandatu tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho ibitekerezo n'amakuru byaho mutuye. Kuri telefone dufite Fabrice Wirwenez.
Mirewe.
Uri hehe?
Ndano mu Rwanda i Kigali.
Namahoro.
Namahoro turashimira Imana.
Urifuza kutugezaho iki uyu munsi Fabrice?
Mungi kuri tuaneze kani tuwashini ya kanya mudai kukuvugira kujibili ya Amerika kani tulabakunda chane.
Na tuko tulabakunda.
Tuna shaka kugaragaza mungi kuri nikuri chichwazo chiu munu uishkwe mruhango wa munu ya vugaga. Mungi kuri nikinchati wabaji chane. Yara tuwabaji hagu tukiwa kwa jangomuza tuwalizwe guzele mumba. Niba ya mchupu charasuyo. Niba umuntu acuruza kanyanga kubwo umuntu abayabuze kwa bigenza tuzi ko babitemye n'amategeko ariko ndumva igihano cyo kwica umuntu atari cyo cyakagifatirwaho kubwo tuzi igihano umuntu ahabwa iyo umuntu yakoze icyaha kijyanye no gucuruza ibiyobyabwenge kibaza ese mu by'ukuri Leta y'u Rwanda irabitekereza he buriya ejo Ingabire tujye twari akantu yavuze numva turahuje kuko mwiki gihugu buzima buraruhije kandi buranagoye kubaho kw'iki gihugu cy'umunyarwanda bisa nk'aho ariho kwikopesha iminsi mu by'ukuri twasaba gakoreta byinshi hari icyo yakora ibyo abantu bareke kwicwa ndetse banagabanye n'ibintu byo kwemeza ubumwe bw'abaturage kuko abaturage tubayeho nabi kandi ikindi cya kabiri no kwikubira kw'abantu kwa bamwe na bamwe gasanga ubushomeri anabukire ibyo bibazo byose gasaka kubyagabanuka rwose.
Fabrice, turagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo byawe. Ubwo natwe umunsi twabonye amahirwe yo kuvugana n'abayobozi cyane cyane barebwa n'ibyo bibazo byo gukumira ibyaha, tuzagerageza tubabaze kubijyanye n'izo ngufu zidasanzwe zikoreshwa mu guhashya ibyaha. Urakoze cyane.
Nibyo gusa. Hari n'ikindi kibazo ntabwo ndi butindaho cyane mu nyihanganye n'akantu gato mvugaho. Hano imuhano mu kare ka Muhanga habihutse kwicwa abasore babiri b'imyaka 16.
Bazira iki?
Bazira kuba bajya mu bintu by'ubujura, ariko nubwo bari bajya mu uwo muti ntajya ngo arebe babafatanye. Harimo uwo bita Gatema, ndetse harimo n'uwo bita Kababa.
Fabrice, gusa icyo navuga birababaje ko abantu batakaza ubuzima, ariko nanone ntabwo dushobora kuvuga ko abakora ibyaha umuntu yabashyigikira.
Ntabwo tubashyigikira, ariko nanone twakwibaza ko duhera ikigihano cy'upfu cyaravuyeho. Kuki yongera bakagahindukira bakica abantu ndetse bakabica no mu ruhame rw'abantu? Ibyo byitwa nko kwica umuntu agashinyagura n'ibyo wica umuntu mu ruhame.
Urakoze cyane Fabrice. Ndi numva ari ikibazo abantu benshi barimo bagarukaho. Ubwo tuzagerageza dushake abashinzwe inzego z'umutekano mu Rwanda kugira ngo bagire icyo bazivugaho, cyane cyane abantu bakomeje gutakaza ubuzima bari mu byaha, ariko nanone batanyujijwe mu butabera kugira ngo ubutabera abari bwo ubakatira cyangwa se ubafatira ibihano. Urakoze cyane.
Murakoze kandi mugira akazi keza, nuko murebe ko icyo kibazo mukituvuganira pe.
Urakoze, ugire wikendi nziza, kandi abo nabo batakaje ubuzima Imana ibakire.
Imana ibakire mubaye rwose, kandi namwe mugire umucyumweru cyiza, ugire n'igitondo cyiza.
Urakoze. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri telefoni dufite na Joseph Wirwe.
Komera komere Dirwema.
N'amahoro.
N'amahoro buke buke.
Igitekerezo cyangwa se ikibazo wantumye kuzagushakira umutumirwa, turimo turacyamushakisha, nizere kutari bukigaruke.
Ubwo nahigiye kuvuga ngo nzakugaya.
Oya,
guhera undi sinzakugaya gutinda.
Oya, uzangaye gutinda. Guhera ntago nzabikora.
Sawa wabimenya ahubwo iyo niyo nayingiye kukwibutsa.
Oya, nta kibazo, turabizirikana kandi dukomeje kumushakisha.
Yego rwose, ahubwo wenda gushimira umuntu w'umugabo.
Hanyuma icyo wifuza kutugezaho uyu munsi ni iki?
Icyo nashaka kuvuga nanone ni ibi bihe bona byahindutse, tukaba tureba tugasaba tugiye kuzarya iminsi mikuru nabi ku bijyanye n'ibintu by'ibishyimbo, mbona byajemo udusimba bita ngo ninda.
Aho ni hehe?
hano mu ntara ya majyepfo rwose ibishyimbo byahinzwe kubera imvura yari yarabuze bigahingwa imvura gihe byose byarwaye inda nta cyo umuntu azakuramo rwose
hanyuma se hari icyo inzego zibishinzwe cyane cyane zirimo Minisiteri y'Ubuhinzi zirimo kubikoraho kugira ngo wenda zibe zatanga imiti icyo kibazo kibe cyagabanuka
batukangurira gutera imiti ariko urareba ugasanga nyine imiti nayo irahenze ugasanga utafata hegitari zingahe ngo uzabone umuti uhateye keretse hari hakoreshejwe nk'indege niko navuga naho ubundi kugenda umuntu ateza ipombo ntabwo biba byoroshye
hanyuma se iyo ndwara ituruka kuki
umva iyo witegereje usanga yaba yaratewe n'uruzuba rwagiye ruva imvura ikaba nkeya imvura ikagwa nabi nabi hamwe mu gace kamwe ikagwa ahandi ntigwe nawe igwiriye nyine igasanga ibishyimbo mbese nabyo byarabaye nabi gutyo ugasanga ubusimba burushijeho kubimerera nabi
ni ikibazo se kiri mu majyepfo gusa cyangwa ni ikibazo gihuriweho n'abantu benshi bari mu buhinzi
yewe uretse ko ari aho tugeze amaso ariko iyo ukurikiye wumva n'abo mu ntara y'Iburasirazuba nabo barira bavuga bati ubungubu umusaruro rwose w'uyu muhindi urabuze kubera ubwo busimba bwagiye mu bishyimbo ukareba rero ugasanga rwose tugiye kurya iminsi mikuru nabi nabi
birumvikana ni ibintu bibabaje ubwo reka nabyo tuzashake ababishinzwe twumve niba hari icyo bakora niba nizo ndege zakoreshwa zigakoreshwa ariko mukagira utwo muramira
yego rwose iyo yaba ari inkunga ikomeye mwabuduteye
reka tuzasaba abanyamakuru bacu aho ngaho mu Rwanda bagerageze bakurikirane icyo kibazo
yego
Joseph ndagushimiye cyane kandi ugire weekend nziza mu minsi ya vuba ikiganiro wifuza kuri demokrasi tuzakigarukaho.
Kuri ijambo politiki, politiki rwose gisobanuro cyayo.
Urakoze cyane nta kibazo tuzagishaka.
Kuko ijambo demokrasi yo mugenzi wanyu Thomas Kamirindi rwose yankoreye ibikora inka. Nawe anshakira umutumire adusobanurira iryo jambo uko ryaje naho ryaturutse n'icyo risobanura
ubwo igikurikiraho ni politiki
sawa sawa rwose uzaba ukoze Rwema
urakoze ugire weekend nziza
twese hamwe
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC reka dufate na William Wirwe uri he William ikibazo cyawe cyangwa se hari amakuru cyangwa se ibitekerezo wifuza kutugezaho uyu munsi
nibyo ibitekerezo cyo hari n'amakuru arahari urebye hari iki gihe muri uyu mujyi wa Kigali hari ibintu ubona abana bava ku muhanda ubona ikibazo giteye ikibazo ubuzima n'imibereho baba babayeho atari abana babyarwa n'aba bantu b'abanyagasaro b'abazunguzayi ariko bazunguzayi ni ikibazo rero urebye gihangayikishije muri izi mpera z'umwaka muri ibifuko by'abana bavuye ku ishuri kuba abana bo mu muhanda babaye benshi bahise baba benshi rwose urabona iyo ugenda ku muhanda uhita ubibona amasaha ya mu gitondo amasaha za mu gitondo niba yambaranyije nyine imirimo agiye gukora imirimo ubwo tubabona ku muhanda badafite icyo bakora ahantu benshi cyane usanga urubyiruko rw'i Kigali benshi cyane ari imburamukoro ari naho haviramo kwibera ku muhanda amakampani ya betingi afungura saa yine bagerayo ngizo saa yine saa tanu ugasanga amazu aruzuyezemo abana atarageza no kuri ya myaka byibura yiteganyije n'amategeko usanga za betingi ziruzuye abo bantu b'abana Tumana ni kwazi. Sasa sanga isai ya riyoti. Mburi jari kuwa niva. Ya sanga wana nili nishani mumu. Handa numura ya mazu ya betting.
Anyumase ayo mazu ya betting. Ndiva zako ara betting ni kwa kundi ni hibi jani nuru simbi binu hibi hanyuma se abo bafite ayo mazu nta mategeko ahari ajyanye nuko abana bato batarageza imyaka runaka batemerwa kwinjira muri ayo mazu kuko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika udafite imyaka 21 ntago wemerewe kujya muri bene ayo mazu
ari kino Leta y'u Rwanda yirengaje nibyo amfani kampani za betting ari ishira bishyura imisoro atekereza ko bishyura imisoro abo mu kwishyura imisoro akora ikintu gisa nk'ihani nk'akantu k'akayunguruzo ko gupfuka mu maso agashyira hari icyapa utarengeje imyaka 18 ntabwo yemerewe kwinjiramo hano ariko mu by'ukuri ababishinzwe babikora buri kampani iyo ari yo yose ayikorera inzu ikoreramo muri mujyi wa Kigali abafite n'umusekirite ku muryango ariko mu sekirite nta korora ibyo ngibyo nk'abana noneho nk'ubu ugeze i Kigali ayo masaha ubu imikino ya shampiyona zo mu Bwongereza zatangiye zirimo zirakinwa ubu hageze noneho buri muryango wageramo wose ntabwo byagutangaza umuryango urimo abantu 100 cyangwa 50 basanga abana 20 muri iyo kampani bataragira imyaka udafite imyaka 16 ugasanga abana biruka umurimo ibatesha amahirwe yo kwiga bikabatesha ubwenge ugasanga abana batangiye gukora korimande n'imande riba ababyeyi bakazana muri ayo makampani kandi kihingira n'ubundi ihingira byose byishinga igiye gusuma
kandi uvuze ko ibyo bigo biba bifite abasekurite uwo musekurite ashobora kujya abaza umuntu wese winjira kumwereka irangamuntu waba utagejeje iyo myaka akaba yakubuza kwinjira
nekereza iyo ari ku muryango ari cyo kintu waba bamuzaniye
ariko ntibikorwa
bamuzaniye atunge umutekano n'ibyo biri muri kampani yarimo arakorera ariko noneho nk'icyo kuri cya cyapa iyo badushyiriye ku muryango baba bashyize ku muryango n'imyaka udafite imyaka ntagomba kwinjira
ahangaha
ibintu rero kubera ko ari amasuzi ntabwo ashobora kubigenza aho dushyigikira na Leta y'u Rwanda ukwezi kose tuhuka abana bavuye ku ishuri badufashe rwose n'ibi naba ngombwa hajyemo polisi aba ariyo ikora akazi kuko biteye ikibazo aho ubyuka saa 10 ugiye mu kazi ugasanga nta nk'icumi baraho ngaho ku muhanda aho hafi y'ayo mazu ajya gukingura ni ukuri kose abana bahageze
hanyuma se William ayoma ibyo bigo ni byinshi muri Kigali
ndakubwira nka Nyabugogo ahari gare nkuru y'igihugu ushobora kuva Nyabugogo ugenda n'amaguru wenda ukaba wagera nko mu mujyi rwagati ukava mu mujyi rwagati ukajya Kacyiru ukava Kacyiru ukagera Kimironko ufate nk'urupapuro ugenda wandika amazu yose izo kampani zose ugenda unyuraho ushobora kugera nka Kimironko ubaruye wenda nk'amazu arenga 1000 kuko ni byinshi cyane noneho aho badafite izo kampani za betingi hari n'izo bita ibiryabarezi sinzi niba mujya mubyumva ibyo bintu by'ibiryabarezi ugashyizemo ibiceri ukamira nk'ibiceri byinshi cyane ugakina ukaba ucuruza ibyo bintu iyi miryango irafunze rwose kuva ibintu byinshi cyane ukamenya bigiye gutera ubushomeri burenze urubyiruko umwana warubyirukanye ubwenge bwo kwiga mu ishuri ahita atangira gutekereza kujya mu rusinga ibintu biteye inkeke cyane ibintu biteye ikibazo
William icyo kibazo mu by'ukuri uburyo ukigaragaje niba koko gihari ni ikibazo gikomeye cyane gishobora kugira ingaruka zitari nziza cyane cyane kubana bakiri bato nkuko wabivugaga batamashuri bakajya mu rusimbi abana bashobora gutangira kugira ingeso zo kwiba ababyeyi amafaranga kugira ngo bajye mu rusimbi nkwijeje ko nzasaba bagenzi banjye bagakurikirana icyo kibazo hanyuma tugasaba n'inzego zishinzwe uburyo n'imikorere y'ibyo bigo bakora kugira ngo baduhe ibisubizo kuri ibyo bibazo cyane wibaza n'abandi ndetse nibaza ko bashobora kuba bibaza. Urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byawe kandi byiza William.
Urakoze murakoze nawe.
Radio Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite kandi na Cedric wiriwe.
Mwiriwe neza Edwema.
Na mahoro i Kampala.
Ne Kampala na mahoro na mahoro cyane.
Icyo wifuza kutugezaho uyu munsi ni iki?
Ego nyewe ikintu cya mbere ndagomba gutangura kuvuga kijyanye n'iki cyegeranyo uyu cyegera cy'umufasha mu biganiro by'abarundi yahereje uyu munyenshubahiro perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ama amwereka ko ibiganiro byagenze nuko abisogeje hama ku makuru nabonye yiri warandikwa nga aravuga yuko umunyacyubahiro Museveni araho amajambo yoba yavuze kujyanye n'icyo cyegeranyo n'amajambo aha umwizero abarundi nibaza mu mpande zose
urugero ibyo wumvise yavuze ni ibiki
ngerageje kuraba yavuze yuko goraba ukuntu abarundi bahunze bohunguka hakaba ituze mu gihugu hakaba bagashiramwo mibwirizwa shingiro bishasha ibintu byotuma abarundi babana neza ariko rero nkaje ngomba guca mpamagarira rero izi mpande zose yaba leta cyangwa abatavuga rumwe n'igihugu cy'u Burundi ko mu gikuru no kwicarana urya nayo umuhuza abari mu kirimi cy'igifaransa kivuga ngo umufasilitateur arafasha ariko abafasha izo mpande zibiri hari ikintu zihuriza ku nagomba gusaba abanyepolitike bacu kugira ibyo bahebye na leta kugira ibyo bahebye kugira ngo ibyo uyu muhuza yipfuza ko byoshika cyangwa byoba bibe atantamba niko byotuma haba ituze nka 99% ku ijana.
Cedric ibyo uvuga urabizi ko benshi basangiye ibitekerezo nk'ibyawe babivuze kenshi cyane umuhuza Benjamin Mkapa yatumije inshuro eshanu zose ibiganiro ariko nta munsi numwe abatavuga rumwe na leta ndetse na leta bigeze bicarana mu cyumba kimwe kugira ngo bayi banagira icyo bagiraho cyangwa se banatangiza n'ibiganiro ndetse ni na kimwe mu byatumye umuhuza Benjamin Mkapa avuga ko akurikije ibyo yabonye atifuza gukomeza akazi nk'umuhuza.
Ako jewe ni njene cyo navuga ni kubera ko tugo turegereza 2022 gihe cy'amatora ni ukuvuga turacyasigaje umwaka umwe urenga gato ariko iki cyari cyo giherero cyiza yuko izi mpande zose zicyara bamwe bagaheba ibyo bapfuye abandi bagaheba ibyo bashaka abandi bagaheba biri ariko bakicara hama bagategurira hamwe amatora.
Ikindi gusara nakubwira nuko mu cyumweru gitaha aribwo hateganijwe inama y'abakuru b'ibihugu bagize akarere ka Afurika y'uburasirazuba cyangwa se y'ubuseruko nk'uko mubivuga ni inama yatumijwe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni ari nawe uyobora uwo muryango. Amakuru atugeraho nuko ikibazo cy'u Burundi kiza kwisonga mu bibazo bazaganiraho cyane cyane bakurikije imyanzuro umuhuza Benjamin Mkapa yashyize muri raporo. Twizere ko rero hari ikizabivamo.
Ego, icyo ereka nuko reka twizere ubutashi kure. Ama akagira kabira nagomba kuvuga.
Ego.
Nagomba kuvuga kwaba hari abantu aramakuru twabonye yabasuma babiri bafashwe i Burundi bagomba kwiba imodokari mu gisagara cha Bujumbura. Ama bagomba kwica umushoferi yari kora inyonga hama umushoferi agira imana acha tabagwa ni imodoka ya OBR irimo abapolisi nizo nkozi zikiri cyangwa abagizine banabi bacha barafatwa yewe nkasaba ubutungane bw'u Burundi ko abantu nkabo barinze bafatwa bohanwa conform cyangwa bohanwa conform n'amategeko neza kandi nkasaba nanyine icyubahiro umukuru w'igihugu ko turamenyereye nk'ubu mu mpera z'umwaka aratangiye ngo cy'ivunga akaraba nka inkozi z'ikindi nyene izo ziba zakoze ibintu nyibyo ko icyo kigongo batakironka.
Urakoze cyane Cedric, ubwo ibyo bitekerezo byawe n'ubwo busabe bwawe turizera ko abayobozi mu Burundi babwumva hanyuma bakazagira icyo babikoraho, ariko
ngushimire ariko kandi kanyuma nayo nabasabye nti bijanye n'umushinga mateka agatogwasa agomba gushinga umugambwe twasabye ko mwoturabira ariwe cyangwa ari umuvugizi wiwe ko yoza tukamubaza ko mwo mu kiganiro hama abantu wanyu tukamwibariza ko twumvise umengo hariho n'umushinga mateka yahora ari mu runani rwiwe anatwara no abashinga mateka bari mugwe mu
nama shinga mateka
afite ibintu ngo bamwagiriza bari bamukuhombye bamukuye ko n'ubudahangagwa ni ukuvuga twashaka abari muri ubwo abari abo bafatikanije cyanke yaba iwe agatorwa tukamubaza kubijyanye n'urya mugambo cyanke tukamubaza kubijyanye n'uyo aserukira abo banyagi abo bashinga amateka ari waserukira twebwe abenegihugu.
Urakoze cyane, tuzagerageza dushakishe bwana Rwasa natwemerera muzaba mbere.
Murakoze cyane, murakoze cyane, mugira akazi keza naka weekend keza
nawe weekend nziza.
Birinzi kipimo cyarinzi kipimo numva ukunda birinzi kipimo cyarinzi kipimo imisi irahita urukundo ngo ntiruhita dutangira buhoro buhoro tukagera kure ntawumenya aho Mama,
Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edirwema. Iyo mu ndirimbo mwumvaga ni ndirimbo Igipimo, ni ndirimbo y'umuhanzi w'umunyarwanda Medi. Tubibutse ko uyu munsi ari kuwa gatandatu, umunsi tubagezaho cyangwa se tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru n'ibitekerezo byaho mutuye. Kuri telefoni mfite Fidel Mwiriwe. Uri Fide?
Ni mwisagara cya Bujumbura.
Icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi?
Icyo nifuza kubagezaho ni uko twiriwe akavura ari kenshi gusa, kandi gisagara gituje kweri, nta kindi.
Nta kindi?
Yego kabisa, n'umutekano ntange.
Okay, ubwo ni byiza, ugire weekend nziza.
Yego, namwe kazi keza ngaho.
Yego. Kuri telefoni undi mukunzi wacu ni Armand Wirwe. Arma uranyova?
Ndakumva cyane ijana ku ijana.
Uri hehe?
Ndi mu Burundi, mu Burundi.
Ego, icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi Arma?
Ndabeshuza uyu munywanyi aherere kuvuga dukurikiranye. Ndamubeshije cyane, no kuvuga yuko mu Burundi nakayobora abahinga ntituzi igihugu mbega kigana hehe. Kuno munsi kuva mu gatondo ariko arafatwa abantu b'abasirikare bakuru bakuru mu gisirikare cya leta. Ndakubwiye na kwa mwisho makuru niba nakumutemeye mbega ibintu byabaziza ko ngo bo bari mu bishe muri kiyonda dayi 93 mbega leta y'u Burundi niyo yabaye CPI, niyo yabaye ubucamanza byabaye mu gihugu cy'u Burundi. Nyakomeje makuru niba ari kumutemere ubu bari kubarafatwa, ubu bari kubarafungwa mu Ngagara, ku ibarabara rya Bucunyuri bwiriwe riziwe barizira n'amapine n'ibiki n'ibiki kugira ngo hafatwe abo bantu, harimo bitwa Gunungu, harimo bitwa Ndayisaba Celeste, harimo bitwa Niyonkuru, abo n'abakoloneli n'amajendari hamwe abacisha hayo bandi abo sina bari kubarafatwa. Ngo nuko ngo boba bari mu bishe ngira ngo make yonga day sinibaza kumenya kwa mwisho makuru ibyo leta y'Uburundi ikakora, sinibaza ko yoba iri kwihesha agaciro mu makungu by'ukuri. Birababaje cyane aho kubashyira muri sentare mpuzamahanga akabari bacira urubanza, simbona ko iyo nyine akabari kiricira urubanza, simbona ko ntaho tuweza abanyagihugu turi ko twerekeza, ntaho turi ko turagana, simbona ubukirizo bw'abarundi bariko ibintu bariko barabona mu gihugu n'akamaramaza. Hanyuma ndacyabandanya.
Gusa icyo nashaka kukubwira ni uko izo ntwazangabo zakukurutse mu gisirikare cya kera bivugwa ko zafashwe, harimo General Ndayisaba Celeste, Koloneli Niyonkuru, Koloneli Gunungu, Gabrieli hamwe na Koloneli Nahigombeye. Abo bose nibo amakuru atugeraho bivugwa ko bamaze gufatwa, ndetse nkaba nararika abumva ijwi rya Amerika ko mu kanya isaa 12 iyo nkuru tuza kwibagezaho mu buryo burambuye.
Ibyo rero ndakubwiye mwisho bakuri twese twabibonye, ni twese turi mu gisagara cya Bujumbura twabibonye. Ibi rero ni ukuvuga yuko ibi bitera bigana hehe, biriko biraja hehe mu gihugu cyitwa ngo gifite amategeko tutabona. Hanyuma ndavuga ku byerekeye impunzi z'abarundi ziri mu gihugu ziriko ziragabishwa ngo zisubire mu iyo zavuye, mbega iyo zavuye sukuza kwicwa, nikuza kwicwa nk'uko zo muri Tanzania ziriko ziriko nafatwa yirwanisha. Namwe nibyo muriko muri iyo mbura, sibyo nibaza ngo nibyo umuntu ariko arababesha, nibyo mwiyumvira mu gihugu cya Tanzania? Iyumvira igihugu kuki igihugu kwinjiza ikigwanisho? Ibyo ni igihano gihanwa na sentare mpuzamahanga. Nicyo gituma ntagaruka ku biganiro by'abarundi atari bizopfa bishitse. Nyumva ngo Museveni agiye guhamagara inama y'abakuru b'igihugu, ntakizovamo na kimwe, nta na kimwe mu gihe Tanzania iri kiyareka imbonerakure zitwara y'irwanisho kuza kurasa abanyagihugu, zirasa abanyagihugu, ntacyo ntacyo kizovamo. Sinzi ejo bundi nagize mbaza ikibazo bahita banyamiriza ariko ntacyo hanyuma
cyari cyari ninde wakwiyamirije cyari kibazo kijyanye n'iki
n'icyo nariko ndavuga ku byerekeye inyishu y'igihugu y'u Burundi inyishu iyo yova
ninde wakwiyamirije
n'umuntu yabimbwiye yarambwiye ati mvugo si ariko najya hagezeho umuntu ababara hagezeho abantu ababara nyakuba mwishu bakuru hanyuma nkagaruka ku gisirikare kandi igisirikare baravuga ko abasirikare bari muri Somalia bigiye kubagora kuzotaha bagiye kuzobashikanangira ngo mu gihugu cya Uganda mbega mu gihe igihugu tuzi ko kandi indege gifite cyo gutahukana abasirikare izogenda gute kugira ngo bazashobora gutaha hari n'abari ngo mu makonzi bizobagora kuzosubira inyuma hanyuma hari ikindi nashaka kuvuga ku byerekeye abasirikare bamwe hari umusirikare ejo bundi mu kwezi guheze umusirikare yari ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi nyakomeje amakuru ni ukuvuga ko icyo kigo uwo musirikare mbega yazizi iki ni ukuvuga ko yafashwe n'umutwara yari ku mupaka aho bita ku Ruhororo arafatwa ari kamwe inzoga na mugenzi we hama aravuga ngo yavuganye n'umunyarwanda umusirikare w'umunyarwanda mbega n'icyaha giki mu mategeko n'icyaha yoba yarakoze kugira ngo afatwe afungwe ubu kugeza bari muri prizo uwo bari kumwe bamucira amezi atatu urumva bamucira amezi atatu ariko bamucira umwaka kubera iki kubera bwa bimwe biri mu Burundi ushobora kumva nawe sibyo ndinda kugira ngo nkusigure
Aruma urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byawe ndagushimiye kandi ugire wikendi nziza twizere ko ibyo bibazo ugaragaje umunsi umwe bizabonerwa umuti urakoze cyane
impera n'impero kanya komeje makuru bizotabirangira amahoro abonetse
urakoze cyane reka mfate
imvura idahita nyakomeje makuru iragudahita impera n'impero kizogwa ihite bihite hama amahoro aboneke mu gihugu cy'u Burundi
urakoze Arma ugire wikendi nziza reka mfate umukunzi w'ijwi rya Amerika wanyuma Anatole wirwe
mirwe neza
uri hehe
hano Kigali kimihurura
nta mwanya mwinshi mfite ushobora kutubwira igitekerezo cyangwa se icyo wifuza kutugezaho uyu munsi mu masegonda make cyane
yego ani Kigali tumeze neza nubwo twari tumaze igihe twarabuze imvura ariko uyu munsi imvura yaguye bidasanzwe imvura nyinshi cyane ku buryo ishobora kuba hari n'ibyo yangije ari nyinshi cyane ariko ikindi cyiza umutekano urahari umeze neza nta bintu by'akaduruvayi i Kigali tumeze neza muri rusange mu Rwanda tumeze neza cyane rwose nta kibazo
urakoze Anatole kandi ukomeze ugire wikendi nziza aho ngaho mu Rwanda nshuti mwari muduteza amatwi mu kanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro tubashimire kuba mwaduteze amatwi tubashimire ibitekerezo mwatugerejeho ndetse ibibazo mwatubajije cyangwa se mwibaza tuzagerageza dushake inzego zibishinzwe kugira ngo bayi bashobora gutanga ibisobanuro ku byinshi mwibazaho dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Fatuma Alimasi Kalala wegeranyije iki kiganiro muri studio ya Karindwi Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika kandi mbararike ko mukanya isaa 12 tuza kubagezaho amakuru avugwa mu karere ari bwibande ku Burundi ndetse no muri Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo ciao ciao
Turitse ndaseka Ibineza nese byishimo munezero birandenga mutima Ndatangara oh yeah Urya hari byinshi barusha So serious So sexy baby So so strong and I'm amazing. Oh yeah, chica, ooh, ah, ooh.